Young Mama, Shekina Karen, Wamwagi, Uchali muombaji ni bega,
nipe.
Hana hata shame kwa umati,
nipe.
Ananifata kila mahali ati,
nipe.
Sina amani kila sana taka nimpe. Uchali muombaji ni bega,
nipe.
Hana hata shame kwa umati,
nipe.
Ananifata kila mahali ati,
nipe.
Sina amani kila sana taka nimpe.
Jikoni,
nipe.
Kwa bafu,
nipe.
Popote ananipata anataka nimpe. Kwa kiti,
nipe.
Kwa gari,
nipe.
Yani toki nicheki anataka kunipe.
Ai, ataka naipenda hini sana my friend. Kila sauna unaitaka suta nipatia dent. Yani anataka pewe kila siku mara 10. Akiendelea hivi na unakijipigisha chain.
Ni torture msee, give me some space. I need a break, no no kini vunja rex. Ananishangaza juvenya napenda tam tam. Ama natumia viagra kupata mahanjam. Joki nicheki anachizi baby come give some. After dakatano na not this time.
Jikoni,
nipe.
Kwa bafu,
nipe.
Popote ananipata anataka nimi. Uchali muombaji ni bega,
nipe.
Hana hata shame kwa umati,
nipe.
Ananifata kila mahali ati,
nipe.
Sina amani kila sana taka nimpe. Uchali muombaji ni bega,
nipe.
Hana hata shame kwa umati,
nipe.
Ananifata kila mahali ati,
nipe.
Sina amani kila sana taka nimpe. Nipeleke pole pole, nipeleke slow. Acha kuniendesha kagari ya mogoka joo. Badala ya kuongeza mapenzi niongeze tu do. Nichape strokes za pesa kauna dai kunieka close. Kahata tulienta hamia kwa bestie. Kwake ni better juu anajua kunitreat. Tena au nibembeleza sana ye ni simp. Noma ni mimi jumi upenda machali gwiji. Yani physically fit aneza ninu waka gym. Huyu mwenye wezi simp alafu amebeba mainch. Lakini asiombe sana tena kila saa. Sari bana utafanya ni tafte mze. Uchali muombaji ni bega,
nipe.
Hana hata shame kwa umati,
nipe.
Ananifata kila mahali ati,
nipe.
Sina amani kila sana taka nimpe. Uchali muombaji ni bega,
nipe.
Hana hata shame kwa umati,
nipe.
Ananifata kila mahali ati,
nipe.
Sina amani kila sana taka nimpe.
Jikoni,
nipe.
Kwa bafu,
nipe.
Popote ananipata anataka nimpe.
Kwa kiti,
nipe.
Kwa gari,
nipe.
Yani toki nicheki anataka kunibeng.